like you've never had before. Benzo, V-Quest,
Signorita, ije nyumbani uko na mister, ama nikuje kwa fiesta, wallahi tunaweza tesa. Oh Lord, umeumbika mama, figa yako inaniita, na inaniita kwa majina mama, akina shindo kukulenga. Oh Lord, yeah. Amebeba vile napenda, anacheka vile napenda, apewe kile anapenda. Boy. Amedunga vile napenda, anacheza vile napenda, nimesema apewe kile anapenda. Ayai, katoto brown skin, kidogo dark skin, kanapenda skanking na raga muffin, tena kona maringo kama vile minapenda, naka kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin, kidogo dark skin, kanapenda skanking na raga muffin, tena kona maringo kama vile minapenda, tena kona maringo kama vile minapenda. You're cooking girl and you're the only one who knows the recipe. You got your money and your legacy, and now we're sharing our destiny. Oh Lord, I knew it girl, kuna kila kitu but you're missing. Huwezi peana vitu easy. I thank you baby for blessing me. Oh Lord, yeah. Money, 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 money. Aye, ilishe jifane, itaji company. Aye, mina ma, body, 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 body. Aye, tunapepe ya inani sansani. Oh, amebeba vile napenda, anacheka vile napenda, apewe kile anapenda. Boy. Amedunga vile napenda, anacheza vile napenda, nimesema apewe kile anapenda. Ayai, katoto brown skin, kidogo dark skin, kanapenda skanking na raga muffin, tena kona maringo kama vile minapenda, nakakona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin, kidogo dark skin, kanapenda skanking na raga muffin, tena kona maringo kama vile minapenda, tena kona maringo kama vile minapenda.